Ha 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 ha. What do? Yeah, genie. If you know what that is. Anyway, ni genie wa jamaa. Leo nimesema acha tu nianze direct. Hii mambo ya kungoja sijui 15 minutes ndio naanza no. Ndio naianza tu direct juu hii wiki imekimbia. Hii wiki imekimbia, hii wiki imehepa, imefanya ile kitu bana. Hii wiki imekimbia juu, nimejipata leo asubuhi bana, najichapa na, nafanya Shaolin Temple fulani hapo. Wale watogo yojita mkutano, watogo wa The Sandwich Podcast. If you listen to Sandwich Podcast, wewe juu unajitanga mkutano time yako na devils wako. Ho. Mimi nasikianga hiyo. Kuna kuwa na zile moments zetu relatable zenye mazee. Unakwangu umejita mkutano ujipashe. Leo nimejipata bana, nimejita mkutano nijipashe. Nikajipasha kidogo kidogo. Shanga, what the fuck? Na mbona najipasha? Na ni mimi like imenikatia though. Ino imekuwaje? Wiki yenu imekuwaje? Unajua mimi ikishafikanga tu Thursday. Ikishafikanga Thursday mimi najuanga weekend ishaanza. La si ati hata la achala la job ati juu weekend imeanza. Mimi najuanga tu oh fuck it's weekend. Tunafanya venye weekend inafaa kufanywa. Unajua venye weekend inafaa kufanyiwa. Tunaifanya. Okay, fanya ile ukiwaivu tariri. Sawa, wacha tufanye hivi. Ukiwai shedede, hiyo ni wadi yetu ya podcast. Sawa, ukiwai shedede, alafu usikie sauti kama hiyo sauti, we jua tu huyo mtu wako wa shedede aliamua kukaza, alikaza, alikaza. Hiyo tunasafisha juu, siku moja tutaambiwa bana. Like they will hold us accountable. So lazima safisha sahi. Learn to safisha. Anyway, mmekuwaje bana? Hope mmekuwa fiti. Mi niko pia. Shughuli hapa na pale. Jana bana, hii episode ya leo ni moja ingine strange sana. Leo na feel tu, nimeamka nikifeel kinda generous eh? Like niambia watu vitu mbili tatu kuhusu creatives na creative industry. Like today imekuwa my day of realization. I treat any day as a learning experience nini nini hivyo, lakini manze leo imekuwa epitome. Leo imekuwa bana maximum day, imekuwa climax. Like nimelearn leo ndo na realize as a creative you need to show your work. Na you need to show your work to your clients. Fuck. Like manze, kama unajua ni creative, show your work to your clients. To your clients, not just any client. Mtu kama mimi, I'm a creative designer. I am an illustrator. Like mimi ni designer fulani who design graphics. I design logos, I design posters, I design flyers, I design cover books. I design those thing of stuff, as in those sort of things, some of those things of stuff. Hivyo. That's what I do. Na I've been sharing not a lot. I've been sharing like nimekuwa nikishare substantial but not a lot, but hizo substantial zenye nimeshare, manze, it's worth it to my clients. I'm not targeting my friends. I've been doing it wrong. I've been doing design for my friends. As in, ndio mabishte wangu. Mabishte wangu anajua mi ni designer. Mabishte wangu anajua at one point in my life nilienda a graphic school, a design school, wacha tuite an art school. Inaitwa EDMI. Mabishte wangu anajua yote. Na wanajua EDMI ni shule bigi. So, wakionanga kila kitu yenye mi utengeneza, wana simigi tu ni bigi. Like, they don't know the magnitude of the design it is my clients who will know the magnitude of the design. Aundo akona need. Need, your magnitude ni need. Tutai define kama need. Na need enyewe maziko kwa my clients. Mimi na target fast moving consumer products. Kwa sababu nataka ku, my niche, si hata nataka ku, my, I am niching towards package design. Iyo ni kitu ingine, the aesthetics, the nini, hizo vitu zote. That's what I do. So, as I niche towards there, niko interested na hiyo, that's my need. Client anataka package fit, iyo ni need yake. So, mimi delivery yangu ni need ya client. So, at any particular point, I need to show the client my work. Nimekuanga bana nikihaul a lot of design. Before nilikuanga na tabia ya kuchora na post kwa status ama IG na inaisha hivyo. Jikipost kitu IG, ni ngumu client concentrate na IG. Client IG anaangalianga recent. Client akiwa ndani ya IG anaangaliangi past, anaangaliangi trendy. So on Instagram, I need to be consistent. Nikishow client job yangu, consistency. But kuna wale clients sasa wanataka ku run deep, wanataka kuangalia deep into someone, into this creative. So wanataka kuangalia ehe, amekuwa akifanya nini, ni nini ya tunaona ako based on, ni mnoma hii place tunataka kumpatia hii job, unaona vitu kama hizo. So me, kazi yangu imekuwa ku present product. Nimekuwa nikifanya job ya kupresent product mostly. Na recently, nimekuwa nikitengeneza. And kuna zile ile challenge flani niliwambia ya kutengeneza posters. Niko na goal ya kudesign 30 posters za products za Kenya. Na hizo products nafazi kuwe kubwa kubwa. Like my poster should be, like nataka kuleta hiyo feel ya hiyo product. Ni product na tuna launch. Unachiki? Nataka ikuwe nikana kwamba nataka, yani I want to grab your attention to a new product that you already know through the posters that I'm designing for this series. So nimekuwa nikifanya hivo na kuna ile job flani nilifanya blue band. Yo, it was a redesign. Actually ilikuwa redesign ya 500 gram package yao na mazi iyo project among other projects zime come through a big one. Zime come through mazi a big one to my career. Like in the span of yo 1 year. In the span of 1 year, hizo jobo zenye nimefanya za kupresent product. Zime come a big way. Like zine influence life yangu directly sahi as a designer. So mazi if you are a creative out there, either you are a designer, musician, nini nini, all those, show your work. Even go an extra mile of having a website. Having a website ni kitu nyingine. Watu wanafikiria tu, mimi nakuanga nayo juu naweza design website. Yo, naweza design website lakini iko hapo na reason. It's my portfolio. As a musician, you need it. As a podcaster, as a creative, make sure you show your work to your clients. Kawa ni content creator, client wako ni consumer, o content consumer. Client wako ni your number of views zenye ziko YouTube. So, as a company, jumimi na kutreat kama brand, as a company, make sure ume concentrate on what you're delivering to your viewers. Like, usiwapeleke content TV hivi, wapatie quality bana. If it means you shooting with 4K camera, and then work hard towards achieving it. Usikuwe mtu mwenye una shoot na 1080p ama una shoot na 720 na uko too satisfied hapo. Like, make a struggle kupatia clients quality. Patia watu quality. So hadi kama ni audio, patia watu quality. Mimi hapa nafanya podcast sahii. Hapa ni podcast. Podcast ni place nyingine yenye mimi ukuja kupatiana ideas zangu. Unacheki? Ni podcast. This is where I come to talk to my fellow creatives and other person mwenye ananisikiza, mwenye anapay attention, and I appreciate that. By the way, kama unanisikizanga mzee, wewe ni mtu mwingine wa maana sana, I don't take you for granted. So hapa ni hiyo place, so na make sure chenye nakuja kukuambia ina make sense, chenye nakuja kukuambia iko na importance, iko na relevance. Na apart from hiyo kuwa na relevance, ni informative. Audio quality yenyewe unaisikia aje? Like hizo ndio vitu. Si ati nakuja kwa rekodi ya podcast kwa garage penye kuna tu tingli tingli, huko ndani sijui ametupa spana, huko sijui Optimo Nomondi ameniitisha sijui nini. Unacheki vitu kama hizo. Hiyo sizi taka happen. Johnny podcast, I want you to listen to me. If I'm creating a visual thing, I will want you to watch it, ama see it and appreciate it. So campaign, marketing campaign, yuko na job ngumu sana juu lazima wa consider all those media. They'll consider the radio, they'll consider the like, they will focus on audio visual production. If you are putting yourself out there as a creative, unafanya kitu fulani funny yenye sisi kama mimi kama graphic designer nafanyanga on a daily basis, unafanya job, hiyo ni job ya kwanza umejipatia, you are branding yourself. So Tuesday ni siku zangu za kuongeleanga brands, or how brands have grown. Oh, like on Thursday, I mean Thursday ni siku yenye mimi kuambia how brands have grown, but on Tuesday nitakuwa nawaambia how people that are in the media have grown. Like how do I perceive them as a brand? Because to me they are brands, they are big brands. Calligraph is a big brand among other creatives. These are people that nakuanga nimetii kwa game, a big one. Na kidogo kidogo stima imepotea, na shangawe ya mbona lapi napiga kelele na music haitoki kwa system. So due to that reason, ebu kuleni pause niende hivi nirudi. Yani ikitu stima ilikuwa inangoja tu nianze kurecord podcast ndo ipotee. Imagine stima imepotea. Some things have their ways of disappointing you. Aduna shanga shida hii ni nini. Na last Tuesday nilikuwa nawapatia story ya venye ilipotea weekend mzima. Like stima ilipotea weekend mzima bana. Weekend nimekuwa bila stima. Alafu inafika pia leo, weekend inaanza leo, stima inapotea, that's bad. KPLC bana, shame on you. Anyway, whichever the problem wacha wa fix, inaweza kuwa hata maybe wire pia imeanuliwa. Unajua watu ila Nairobi. Nairobi mnanibamba. And due to that reason, ni venye tu stima ikipoteanga mimi huboeka. Ndio tuendelee nini na podcast yetu. So nilikuwa naambia design, I perceive some people as a brand. Especially the creatives. Sisi wenye create content, we are brands. Nataka uangalie brand ka gani? Tuchukue brand gani? Polini. Adi nashema brand kama Jalango TV. Venye nilianza na Jalango, ulifikira naongelea Jalango MC? No, nikitaka kuongelea Jalango MC, I'll talk about him on Tuesday next week. But today, let's talk about Jalango TV. Jalango TV, it's already a brand. And it's something that ilikreatiwa tu juzi juzi kimchezo. Like, Jalango TV is now a thing. Na soon, sijui kuna plan gani, lakini soon tunaweza anza kuicompare na Citizen. Citizen is a brand venye iko. Citizen TV, KBC is a brand venye iko. Na hizi brands zimekuwa zikifanya fiti na brands zingine zikifanya vibada ama vibaya. Ebu angalia brand kama NTV. Kuna NTV Kenya na NTV Uganda. NTV Uganda, they still have their old logo yenye iko na sijui ni maroon ama ni red ndani. Sijui concentrate hiyo logo, but ni iconic juu ya design yake. That logo is iconic. the same na nini, the same na the current logo, ni letter mark, but logo yenyewe ni iconic at the same time. Kuna illusion flani yo logo kupatia, yenye sijaiona logo zingine zikiachieve. KTN wamejaribu. Pia KTN yao ni letter mark, KBC letter mark, Citizen letter mark, but kuna venye hizo letter marks zo ufanywa adina unacha concentrate, like unacha kuiangalia na bigger picture, una narrow down to something else. So kitu kama logo ya NTV ina depend on colors, logo ya Safaricom ina depend on color. I depend on the shape anymore, like shape hizo letters ama spelling ya letter. Mtu saizi akiandika Safcom still means the same thing, bora ameka hiyo rangi hapo na ile wacha tuite swoosh ama whoosh, hiyo whoosh bado ataita hivyo. So unaweza imagine logo ya NTV venye nakanga the N, the T and the V, when the logo is animated pale kwa when we are watching TVs, hiyo logo ikianimating iteme new play as an animation ama as a motion graphic, kuna design something like a paper yo upita. Watu nyumona yo logo mnajua, you know what I'm talking about, yo upita. Ikipita hivo, yo take your mind away, inakuanganika na kwamba you're traveling with it, you're moving with it, plus omi camera track. Hii ni kitu ya watu wa After Effects mtaelewa hapa. Iko camera track design ni animation. Ikimaliza ndo unaona, oh ni NTV. Like the logo emerges the end, at the end of the animation. So hii ni kitu nye wasome kwa kifanya of late. Ni kitu fiti na logo zao. Ni kitu fiti na wasawa media. E na watu media by the way wanakuanga wamejituma big one. Hizo TV houses. Me, I'm interested with Jalango TV. I'm interested with NTV, KTN, KBC. Nataka kujua venyeo brand itajiri brand. Juzo mefanya rebranding yenye. Siko sure. Siko sure. Citizen did a rebrand. Not even a rebrand. Like when the Citizen were coming into the market, they did kitu inaitwanga PR. Walipiga kelele huku inje. NRG did it too. Na KBC wajaifanyio kitu. Wanasaa wingi. Like we need to see a lot of PR. We need to see a lot of marketing campaigns, competitions, vitu vitu kaa hizo. Surrounding KBC. Ndiyo brand ikuwe big. Kavenye Citizen iko. Saizi tuneza treat brand kama KBC as the oldest. Na imagine, old is gold, ni fresh yenye, when it comes to KBC, it may mean nothing. To some people, it may mean literally nothing. Hey, na hapo tutakuwa tunahatio brand vibaya juu. Hey, kumbuka penye KBC imetutoa bwana. Kufungua station, sijui majioni. Okay, hawa tunye wanasema anga station wafunguliwa jioni. Mimi yo sijui. Miche nye najua ni usiku tukenda kudoze midnight. Station ilikuwa inafungwa na that thing used to suck. Auna usingizi TV imezimishwa. Si hati juu imezimishwa ni juu watangazaji wamekataa kuongea. Like I used to, unilikuwa naonange yo kitu banani kama watu wa TV wanatuchukia. Like sikuwa na understand mbona hawasee. Hawaendelei, like mbona waendelei kutuonyesha wanaamua wafunge TV. Ilikuwa inanibon, nikakuja kugundua haya, kumbe wako na proper infrastructure ya kurun a movie for the night. Ama to run a show for the night, like hakukuwa na infrastructure. Tech ni kitu ingine amazing sana. Na by then, tech ilikuwa expensive design KBC. Hawange afford tech yenye ingeran hivyo. KBC have been giants all along. They're the giant brand. But walisaulika at some point. Na sasa ju walisaulika, comeback yao as a brand inafai kuwe very different. Msi mwenye ame take over marketing hiyo brand anafa I think currently ako fiti but inafai take direction fulani yenye mtu akikuleteanga logo mdesignia na kwambianga modernize it. Now KBC needs to be modernized. If it gets modernized, we are well and good. If it doesn't get modernized, manze your brand, we are hurting the brand. We need to look at the logo. We need to look at the content they're producing. We need to look at how people are getting the content. When I get na color gani, the color gamut, watu wangu mnanielewa hapa, sasa my creative people mnanielewa hapa, wana get color gani kwa their televisions. Tumechapa rebrand yetu, sisi tunaongea language gani in terms of color. You know, color has a language. Kama legally clueless, color yake ni orange flani, tamu, a very delicious orange. Sijui ni kama the same yenye natumia. Siko sure, sijai match hizo colors, lakini acha nitaenda kuangalia hex yake ni gani. Hex code yake ni gani. Iyo kwa fiti. So the way Adele Onyango ame brand podcast yake, let that be applied to KBC. KBC needs the same structure. KBC needs the same outline ama the same outlook. It will look good on KBC if they pick a color and talk that color. Safaricom talks green. It's green. Green, we associate green with nature. It's something amazing. NTV has some blue, some neon blue color. Flani iko pale katikati na karibia teal. Sijui color flani tu. Color yake. Unacheki. So hizo colors manze brand inafaa iongee color. Waangalie chenye Safaricom amefanyia green. Manze they have taken green on me impressed vizuri sana na it's something amazing. KBC need it. Watu nyoko associated na brand yako, they're another thing. So if you're a designer, ama we ni msi una grow a brand, either ni biza manini, wala wase you surround yourself with, those people need to be the same as you. Na watu wenye wana kusaidia ku achieve your goal. If you are aiming to be number one, tembea na number ones kwa industry yao. If you want to be number one in phone manufacturing, and they are the best panel glass producers in the industry, not in the region, in the industry, and they are the best motherboard producers in the industry, so kwa kila industry unaendea mtu wake specific. Ukiendea mtu wake, tafuta vitu zenye zina wa link pamoja. Na work with that, ita make brand yako ikuwe fiti. Juu uko na supply chain, uko na sijui nani, hizo vitu zote ziko sawa. Apple, tunawajua manze na their October tech something. Kuna venye yu witu wangwa, event yao ya October. Time yenye wana releasingi iPhones. Manze, we know them with that. Na ni kitu ingine amazing with Apple wamechukua white, wamechukua silver. Kuna venye wanaongeanga hiyo language ya white na silver vizuri. Eh? Samsung kuna venye wanaongeanga language fulani ya black. Vizuri, like hizi brands zimetake colors na zinaifanya ikuwe part of their brand vizuri sana. So Safaricom wameifanya fiti. Watu nyuna associate nao hapo ndani wanafaa kuwa fiti. The marketers, the campaign strategist, the marketing team when you wanna run your campaign, the graphic designer, hawa se wote. Kama Safaricom, graphic designer wa Safaricom as a brand, nashuku ni in-house designer. Mi nashuku Safaricom wana depend on in-house design more than they depend on hawa se wa outside. Uncheki, kama NRG wako na Mosound. Mosound ndo uchapa PR ya NRG. Ah, nishisikia kitu kaa hiyo. Ebu tutakonfirm yo pati ya Mosound. But Mosound na NRG ni affiliated, wacha tuseme ni affiliated groups. Mosound ni wanoma kwa chenye wanafanya. NRG ni wanoma kwa chenye wanafanya. Asa wawili wakipatana, unataka kuniambia kampuni yako, kawe ndo umepeleka product huko ifanyiwe marketing. Unataka kuniambia itaanguka? Unataka kuniambia branding itakata. No, haitakata. Juu ase wako na a well strategized team, wako na layout moja ina work, wana work in synchrony. So make sure mazee watu wanapatana, wote ni wanoma. Usiende the best animator in the region, alafu uende the worst director. Hapana, make the best work together. Kila mtu anataka kuwa the best in field yake. So usiende uchukue the best animation, umweke yende akuwe the best in directing. Hapana. Sawa, na wala sinyo unaonanga ni kama in their team, ama in their specific area of speciality, ni kama umeanguka. Ase, uangalie vizuri. Maybe kuna kitu nyo anafanyanga right hapo ndani, ni si tumeignore. Maybe kuna kitu anafanyanga. Juu, msemo nyali market aromat. Unataka kuniambia mtu alifanya kazi shodi? Aromat manzei kwa shodi marketing. Yo, this githeri is boring. But with aromat. Adiaki likuwe na play kitu along that line. Mtu mwenye alifanya hiyo marketing mazee alifanya kitu ingine strategic. Alikuwa amepimia wa Kenya, alikuwa ametuonea 18. Akatuangalilia huko fiti. Ndiye akafanya hiyo marketing. Na by the time hiyo marketing ilikuwa ina run ya aromat. Si ni the same time yenye Kimbo ilikuwa ina run. Ile ya Kimbo yenye tuliongelelea on previous two episodes. Oh, previous like yenye tuliongelelea on episode 15 na 16. Juu episode 17 ni another thing. But the same branding. Ziko in line bado na hiyo. Like, kama ujaisikia nini yangu ikianza. Tangu ikianza. Isikize vizuri. They are all connected. Kuna language moja yenye muongea hapo ndani yote. Ni series fulani itarun kuanzia mwanzo hadi mwisho until kingdom come. Podcast ni kitu fiti. Na hatu test waters. Tukopa kustay. So, subscribe manzi. Subscribe. Oh, if you are on Google Podcast, subscribe. If you are on Spotify, follow me. Favorite me. Save me. If you are on Apple, manzi, like me, rate me, love me. Subscribe. Plus tulisha juzi tuli claim our channel, our podcast, our Apple podcast account. So everything is going as planned. And if everything is going as planned, manze tuko fiti, you brand ina grow pia nayo. Point yangu ni brand ina grow. So as we're building brand, let's concentrate on other brands. Concentrate on your brand as a creative. Concentrate on who you are. As a director, as a doctor, or as anyone else, you individually, ama wewe ukiwa hivyo kivyako, wewe ni brand. Babangu ni brand kivyake. Mbuyongo amejenga brand yake tangu mini mjue. Nimejua babangu kama PHO, Public Health Officer. Hadi saizi anajulikana kama Public Health Officer. In fact, saizi anajulikana more of daktari than even carpenter. Akito daktari bado watu wanajuanga ni Public Health Officer. So, hivyo ndo venye Mbuyongo amejibrand. Amekuwa hivyo. Officer. Amejibrand. Amekuwa hivyo. So, any field, you're a brand. You're building yourself. Concentrate on your image. How you want people to perceive you. How you want your clients to perceive you. So, as you're putting yourself out there, as you're advertising your thing, doing your thing, concentrate sana na who you really are. Don't concentrate on who other people want you to be. Achana na what people want you to be. Be you. Decide you. So mimi as a designer, bana mimi, I decided to decide me. I'm deciding what I'm learning. I'm deciding how I'm creating my thing. I'm deciding every bit of my life. Depending, kizungu ni ngumu by the way. Ukiona ni maza kuduri, kizungu ni ngumu. I'm designing every bit of my life. Depending on how I want my brand to be perceived. Kwa sababu ni mimi. We interpret venye unataka. Ukiangalia brand yangu iko associated na more of pombe products like alcohol products. Hiyo ni sauri yako, but wewe niangalie venye ni sawa. Mimi chenye nataka ku make sure ni at the end of the day brand yangu inafanya venye nataka ifanye, like do I deli am I delivering to my brand promise? Yeah. Juu, if I make a marketing campaign, I always want it to communicate more with visuals. Like ukiangalia tu hivi pap, behavior yako ina change. Hiyo watu wangu wa biashara mnajua kitu inaitwa consumer behavior, decision making. So I want you, ukiangalia tu hivi your first glance, hapo ndo na target. Glance 5 seconds, hata ni mingi kwa glance. Like I just gave it a glance and I liked it. Mimi hiyo ndo natafuta. That's my brand promise. That's my, like, I gave it my first glance na nikasema, that's what I should have. Hivyo ndo venye mimi na songa nayo. Na hivyo ndo venye brand yangu inaenda kukua. Juu brand all along, hivyo ndo venye nimekuwa nikioperate. Like, nataka kupatia client job moja fiti, mazea kitoka tu hapa na appreciate. I always focus on having regular clients. Me, I don't want this one big client mwenye atakuja siku moja nipatie 250,000 for a logo. Okay, najua in Kenya for 250,000 ni kidogo for a logo, given that Apple yao walitengenezewa na over 1 million. Ni uchungu. Ni uchungu sana. Ay, ni uchungu. Anyway, you get the point. So, given that I want something big for my brand, I will always deliver big on my client's brand. I will always deliver big on all my client's brand. Like, manzi, whatever I'm putting on the table, if you're my client, that is the best you're gonna get with all my effort. Jumanze nimekupatia concentration ingine big one, like nimekuconcentrate ile serious. Ni wewe ndo nataka kuwa na wewe, so lazima nifanye research, lazima ni miss wezi nipatie tu job yako hivi. Kuna mabishta wangu, siku moja tutawajua, that is kama ni watu wanataka mbishta wangu bidhaa wako wamecheza chini, hawapendi media. Na tengeno na konga mecheza chini. So ile siku nyo takubali to record one of the podcast pamoja, nitawaonyesha. Kuna mbishte wangu wenye wakianzisha biz zao, huo ni kujia ni wa design logo. Na wao ujua, awezi niambia tu nitengeneze logo yenye inasema hivi na hivi na hivi. No, hiyo logo tutaimaliza. Ndiyo nitakutengenezea, lakini it is not what you really want. That is not the logo. Logo yenye unataka ni logo yenye umekuja ukaniambia, Devi, biashara yangu ni ya kuuza hii na hii, nataka kuuzia hawa na hawa, nataka kuuzia hapa kwa sababu ya hii, nataka logo yake ikuwe inasema hivi, juu hii ndio product yangu. Unacheki, like, I want a logo that communicates. Hao ndo watu wenye mu groove nao. Hao ni mabishi wenye wanaendingi up kukuwa na amazing logos that I've created. Au ndo anasemanga ni amazing. Mi nikicreating your time, najaribungu kabisa ni link tu. Najaribungu mazei design ni communicate. So na creatingi katha alafu najishuku. Nikijishuku, si patiani job. Najipata nimekalia design. Nilimaliza design kitu kama Tuesday. Nakalia hiyo logo. Kazi yangu tu nikupiga hapa porojo. Oh, bado natengeneza. Bado nafanya nini? Mazei, si ati ni juu. Dijumaze najishuku, sijiamini, najishuku. So the more I show my client my work, the better. Ataiona na iappreciate, anasema, manze fine, ama anakupatia insights zake, anakuambia turekebishe wapi, tutengeneze wapi. Na hiyo ni kitu yenyewe ni bamba. It makes me grow as a designer. Na it gives me a challenge. Inanipatia challenge ya kuendelea kulearn. Like, anataka vision yake ni nini? Alafu, anataka aka operate for how long? Hope ataki kuoperate tu kidogo na exit market. Juu, mimi na believe on maturity of brand. Maturity of brand ni kitu yenye Kimbo imeachieve, ni kitu yenye Elianto iliachieve, ni kitu yenye Ufuta iko karibu kuachieve, inaitwanga maturity of brand. Brand imekuwa hapo, manzi imekuwa old, adi brand ni immortal. If a brand get immortal, that is the best achievement you can ever have as a designer. If you're the one doing the branding, na brand yako build brand adi kwa immortal, wejo it's done. It's done for you. You're a god. Teach us your ways, master. Na hiyo ni kitu ingine tricky sana. Manzi tunakazananga kubuild brands. Sijui kama mtu ashai design kitu yenye kilikaa for long. Eiffel Tower. Unchiki Eiffel Tower? Eiffel Tower, sisi tutaijua kama the physical feature. The man-made physical feature, the tower. Lakini, the word, kwangu ni brand. Kwangu ni logo. Kuna venye logo inakonge metengenezo. It's an historic place. It's branded. So, iyo brand, itabaki. Itaishi kukua. Itaishi kukua hapo na ikue, na ikue, na ikue, na ikue, na yendele kujulikana juu. Ni Eiffel Tower. So, that's a mature brand. All the artists wa kitambo. Wakina Van Gogh, kina Da Vinci. Da Vinci alikuwa artist? Kijana anajua watu huku nje, by the way. So ama artists wa kitambo, kuna elements mingi sana hukuwa nayo. Kina Picasso. Na this expensive guy mwenye alichora Mona Lisa. Those are very amazing people. Unajua, nikianza kuongelea kitu alafu all of a sudden nijishuku. Me always confirm. So nikaenda kuconfirm bana, nikapata stima imepotea. Like, stima inapotea aje leo? Siku yenye na record podcast ya leo on a Thursday. Ni sawa tu. So kitu kama hiyo, our artists hukuwa amazing sana. If you learn their history ama you learn few of their art, they will help you know how to present your work more. Even if you're using different media. Wao ni watu wa canvas na oil paint. Mimi ni mtu wa digital paint. Mimi ni mtu wa digital brushes. Niko na VK 30 as my graphic tablet. So I it's on minimal location ndio mimi interact na oil paint na canvas. Mainly mufanya job yangu digitally on a screen, on a tablet, on a phone, on a nini, hivyo. So since I'm a digital artist, siwezi feel venye walikuwa na feel wakipresent job yao. Na ilikuwa hiyo time, hakukuwa na internet, hakukuwa na nini. They are artists, lakini walikuwa na how they manage to exhibit their work worldwide. Mcheki, mazi, hapo ndo penye natoanga information. Information fitting, hiyo ndo information yenye yoni last. Na tumianga hizo ideas kudesign posters. Na tumianga hizo ideas kuunda illustrations yenye muunda. As my design grows, as my style evolves. Unajua mtu wa bakingi na style moja. Ebu angalia venye nani alianzanga kuchora. Ukijana anaitwanga 1000. Enda YouTube umangalia venye alianza kuchora kitambo. Venye msa alianza kuchora kitambo is an amazing artist. Alianza kuchora kitambo. Inendangi kitchen. Akona era. Akona style inakujanga in eras. Mimi era yangu ya kwanza nikianza kuchora ilikuanga shoddy, ilikuanga sketch, ilikuanga nini. Maybe lines zilikuanga straight sana. Saizi lines zangu zinajikunja sana. Maybe nilikuwa napenda sharp corners nikianza kuchora. Like, lazima kuna language fulani ati yangu ilikuanga I had a style nikianza. Yenye sina sai. Na saizi nataka badu kulearn style nyingine. Nikiendelea kuenda, like, I don't want to back in a style moja. Na kila artist anakuanga hivyo, anaendanga kilan. Style, style, style. Ya analani, na mpendeza, na ifanya fiti, na kuwa perfect.
akisha ilana mimasta anaeka kando, anashika nyingine, na hivyo waki grow. So hizo ndo vitu zenye muto hapo ndani from those artists wakitambo, those painters wakitambo. Na anytime you interact with a wall yenye iko na painting, concentrate na your wall. Angalia venyu artist alikuwa ameshika brush man. Alikuwa anatetemeka, alikuwa na jeminia. Okay, lines zake zikoaje? Font iko fiti, hiyo color ametumia hapo kwa hiyo ukuta ikoje? Alikuwa anajaribu communicate nini? Kwa sababu manze hiyo ni visual, hiyo ni presentation, hiyo ni portfolio ya MC. Portfolio ni place nyingine, you take all your senses to a portfolio. And I will one day like to build a portfolio that is so imaginative and so considerate to everyone, to any sense. At any, it goes, it scales to every sense that I want to communicate to. Kwa sababu when I told you, my tagline actually ni, I design designs that communicate. My designs communicate. So if my designs communicate, nataka I communicate through senses. I want you to hear my design. I want you to listen my design. I want you to see my design. I want you to feel my design. I want you to smell my design. I want you to taste my design. So all the five senses, manze, as a creative, as David Ondedo Mulindo, yeah, I'm the son of Mr. Daktari Mulindo. That man, bana, that man makes me proud. I'm proud of him. Na miuka tu sa zingine na mkumbusha. Juu, nikiwa mtu isi kwa na mkumbusha as much. Ilikuwa mtu, he was busy growing up. So now that I've grown up, I'm not that well experienced. I'm not an experienced son, but I will try to appreciate my gang whenever it's possible. Si ukatiana by the way, kitu robo, kila familia la kuagala hizo moments. Za ukatiana, muna katiana, mta ongea, mko tu fiti, but deep down, kila mtu, ana appreciate mwenzake chini ya maji kiplani. So tafuta your reason. Tafuta reason ku appreciate mtu yote yao. Appreciate brand. Appreciate everything. Nilikwambia Buyango alianza ku build brand kitambo sana. Yeah, alianza ku build brand yake kitambo, na a lot of things yenye mimi hufanya kwa marketing na design na nini nililearn kutoka kwake. Yeye kwa anajua ananifunza. Yeye yote yote alikuwa anajua tu ana raise kijana grow up kukua either architect juu mzee wangu ako hapo ame build brand yake around architecture, ama ni kuwe daktari juu ame build brand yake around OC, ama ni kuwe like unachiki zile job engineer, daktari hizo. Mzazi alikuwa anafikiria tutakuwa hapo, lakini deep down alikuwa ananifunza kuwa kitu nyingine. Ama kwa kitu nyingine amazing. So let's make our people proud, na tu appreciate, tuwapende, tupendane, penda hati ya mtu mwingine, penda brand. Enda chukua brand bana, chukua product fulani pale kwa shelf leo, ukiingia super, uiangalie tu, appreciate it. And due to that reason, watu wazuku please, kama unajua mtu yote wazuku, ukienda kulalamika umekukatia internet, lalamika na yangu. Zuku amekuwa na down time mingi kuliko venye mimi experience up time yao. Like bana Zuku, na enjoy minimal internet na ini bambi, improve on the network. Hiyo ndo point yangu, improve on the network. It's only two computers zenye ziko kwa nyumba, or two laptops zenye ziko kwa nyumba. Alafu mnania, Zuku, hiyo bad. Safaricom by the way anaendelea fiti, chati brand yao iko sawa sana, iko fiti sana. Sijui kama ngoma ita replay, nilikuwa nimeka ngoma replay kwa lapi. Sijui kama ita replay ama nini imeisha, charge yake imeisha. Aka imeisha bana, inamaanisha wewe lapi charge iliisha hata kawa na wejeisha. Ui, too bad. yenye na nini saizi bado ina hold on. Sidhani kaitafika wanawa. One in all, we tumefika ile dakika harakati za mwisho mwisho, ni kumalizia tunamalizia. Okay, ni kumalizia na malizia. Na very soon tutaanza kusikiza watu wengine kwa hii podcast. Very soon tutaanza kusikiza watu kwa hii podcast. I have my G's ama my gang wako na insights. They are very amazing. Pia nao ni creative. Kuna mwenye ni creative kiplani. Juu kuna mmoja ni dancer, huo ni creative. Mwingine ni designer. Kuna MC hapo ndani, kuna nini. All those guys wana build brand zao fitifiti, kila mtu chini ya maji. Mwenye na build ya maji, well and good. Na we move regardless. So support. Yeah, hiyo support ni muhimu. Awesome kwa kinipatia support moja fiti. Na appreciate sana. Mazi, appreciate sana. So imagine, say umekuwa clients wangu. Mabishita wangu wali end up kukua clients wangu. What a coincidence. Mabishita wangu, most si wote, kuna si wote ndo inyo na build brands. Kuna mwingine ako into conventional working experience. Iyo, awa tunyo na mkanga wa 8 to 5. Kuna inyo kwa hapo. Mwenye na wako ofisi, kuna mwenye anafanya nini, mwenye hizo zote. Alafu kuna wale nyo na build brand kama mimi. Mwenye na build brands kama mimi, waki design, waki create, content creators. Na nyini clients wangu, nyini watu wa maana. Ako ka Mpesa kenu nikiangalianga bana, kana ni bamba, kana ni nice. Okay, nikisema ka Mpesa simanisha tinachukulianga ni kadogo. Like, you get the point. Hiyo ni bamba tu. Na hiyo nanga tu vina nifraisha. Inanyesha nyo my design is paying off. So mazi, if you're a creative, put your work out there. This is where I plug all my businesses and everything that I do. I will start plugging from season 3. Siniluambia season 3 tunaenda visual. So pale visual ndo tunaza kuplug. Unaona venye Linus Tech Tips ufanya. Kidogo kidogo na kunywa maji LTTstore.com. Hivyo ndo venye sasa nitaanza kufanya yangu. Learn from the best. Kuwa kama the sandwich podcast. Learn from the best. Mazee, with that na all the ranting, na joleo niluambia ni siku ingine funny sana, nilijitamka mkutano. Banas, leo podcast ya leo sio ni tukigonge ile 59. Leo kidogo kidogo, wacha tucheze anda wana hawa. In fact, wacha tucheze under 55 minutes. Ama tumalizie tu hapa. Situmalizie tu hapa. Tunamalizie hapa banachi kwa under 50 minutes. Mazi, imekuwa fiti, imekuwa nice, imejibamba. Oh, mukuja podcast kujibamba. So, nimejibamba, hope kwa fiti bana, sanitize. Cheza kiwewe, chapa sherehe, sanitize, cheza chini ya maji, grow your brand, do your thing, kula fiti, lala fiti, ishimu wazazi. You know, do the normal. And all will be good. With that manze, peace.